Milatariga Israa'iil ayaa soo bandhigay warqadda is-casilaadda ee ka timid General Khalifa, kaas oo sheegay in uu xilka ka tegay UKB ahaana shaqada ka fadhiisanayo isagoo codsaday in la soo magacaabo beddelkiisa. General Khalifa waa mas-uulkii ugu horreeyey ee heer sare ah oo uu isku casilo weerarka Xamaas dartii. Israa'iil ayaa weerarka Xamaas kaga jawaabtay ololaha ay ka waddo marinka Gaza oo ay ku sheegtay in ay wagol leedahay in lagu ciribtiro Xamaas iyo in la xaqiijiyo in maleeshiyaadka Xamaas aanay mar dambe weerar kala soo qaadin sida ay hadalka u dhigeen. Ololaha Israa'iil ayaa inta badan Gaza ka dhigay burbur, waxayna ku qasbeen qiyaastii 3 meelood oo meel dadka Gaza in ay guryahooda ka baxaan sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Wasaaradda Caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in falalka milatariga Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 4,300 oo qof oo Falastiiniina, kuwaas oo 3 meelood oo 2 ah ay caruur iyo haween yihiin. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in qaar ka mid ah lahaystayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee koonfurta Israa'iil lagu hayo magaalada Rafax. Netanyahu ayaa marar badan ku hanjabay inuu qaadi doono weerar milatari oo ka dhan ah magaalada Rafax, isagoo sheegay in xubno ka tirsan kooxda Xamaas ay ku sugan yihiin halkaasi. Hanjabaadda ayaa imanaysa iyada oo ay soo baxayaan baaqiyada xakamaynta ee ka imanaya beesha caalamka oo uu ku jiro Maraykanka oo saaxiib dhow la ah Maraykanka. Walaaca caalamiga ah ayaa diiradda lagu saaray badbaadada rayidka Falastiiniinta ee ku sugan Rafax, halkaasi oo inta badan kalabar dadka Gaza ay magangelyo u raadsadeen kadib markii ay ka soo carareen weerarada milatariga ee Israa'iil ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee Gaza. Dhinaca kale, askarta Israa'iil ayaa axaddii 3 Falastiiniin oo ku dilay daanta galbeed ee la haysto. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in 3 Falastiiniintu ay 2 goobood oo kala duwan ku weerareen askarta Israa'iil. Rabshadaha ka socda daanta galbeed ayaa sii kordhay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo ciidamada Israa'iil ay weeraro joogto ah ku hayaan daanta galbeed. Netanyahu ayaa axaddii shalay sheegay in uu la dagaalami doono cunuqabateynta lagu soo rogayo cutub kasta oo ka tirsan milatariga Israa'iil oo lagu eedeeyo ku xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee daanta galbeed, kadib markii ay warbaahintu sheegtay in Washington ay qorsheynayso tallaabadaasi. Shabakada wararka Axios ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii sheegtay in Maraykanku uu qorsheynayo in cunuqabateyn ay ku soo rogaan guutada Netanyahuda ee Israa'iil, kuwaasi oo ka howlgala daanta galbeed ee la haysto, inkastoo milatariga Israa'iil ay sheegeen in aanay ka warqabin tallaabooyinkaasi.